madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey ciidamada nabadilaalinta ee ka socda dalka kenya ee ku sugan magaalada kismaayo iyadoo ay dowladda soomaaliya doonayso inay hanato hannaanka maamulka gobolka madaxweynaha ayaa arrintan soo hadal qaaday shalay isagoo ku sugan magaalada addis ababa madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey ciidamada kenya ee kismaayo jooga inay si khaldan u dhaqmeen wariyaha v o eda ee bariga afrika gabe cheselow ayaa warbixintan soo diray xuseen barre ayaa inoo haya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu wadahadal la yeeshay madaxda ururka midowda afrika kadib markii ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka kenya ay diideen inay sugaan ammaanka xubno ka socday dowladda soomaaliya oo gaadhay magaalada kismaayo annagu dhinacayaga ma jirto wax cabasha oo aanu ka qabno kenya laakiin qaybo ka mid a ciidamada xubinta ka ah amisom ee gudaha ku sugan ayaa si khaldan u dhaqmay waxaanay baalmareen hawshii loo igmaday ciidamada kenya ayaa gacan ka geystay dagaalkii kismaayo looga saaray al-shabaab iyagoo markii dambena xubin ka noqday howlgalka amisom ee nabad ilaalinta inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu ka xumaaday diidmada ay ciidamada kenya diideen inay sugaan ammaanka wafdiga xukuumadda haddana waxa uu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay haysato taageerada wadamada gobolka oo ku taageersan dowladda sidii ay u hanan lahayd maamulka dalka una soo celin lahayd nidaamka iyo kala dambaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay taageerada farsamo ee urur goboleedka igaad oo ay xubin ka tahay dowladda kenya ka geysanayaan dib u dhiska soomaaliya
igaad has clearly indicated its role as a supportive to the somali government
igaad waxay si cad u sheegeen doorkooda oo ah taageerada dowladda soomaaliya annaguna aad ayaanu ugu faraxsannahay mowqifka igaad ururka igad ayaa doonaya in ay dowladda federaalk ee soomaaliya ka caawiyaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan gobollada jubbooyinka kadib markii qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobollada jubbooyinku ay si madax bannaan u doorteen axmed madoobe in uu noqdo madaxweynaha jubbaland arrintaasi oo ay dowladda federaalk ahi ku gacan saydhay
There is a group in Kismayo who make unilateral decision by their own. They are Somalis, of course. They have views.
Waxaa jirta koox Kismayo joogta oo iskood go'aan u gaari. Dabcan waa dad Soomaali ah, wayna yeelan karaan aragti u gooni ah. Laakiin hal arin ayaa maanta Soomaaliya muhiim u ah, taasi oo ah inay jirto dowlad federaal ah oo ay dadka Soomaalida ay u dhan yihiin. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in garabyada ku shiray Kismayo ay heleen sida uu hadalka u dhigay baaq iyo gacan haadis isla markaana si khaldan loogu sawiray inay keligood maamul iyo dowlad goboleed u samaysan karaan madaxweynaha ayaa intaasi raaciyay in xukuumaddiisu ay leedahay qorshe cad oo ku aadan dib u dhiska waddanka iyada oo la samaynayo maamullo ku meel gaar ah si jidka loogu sii xaadho qarannimo buuxda waxaana ugu dambayntii uu madaxweynuhu ku daray in baahida ugu horreysa ee u muhiimsan dalku ay tahay nabadgelyada iyadoo ay weli jiraan dhul ay maamulaan al-shabaab
warbixintii wariyaha v o eda ee bariga afrika gabe cheselow ayay taasi ahayd oo xuseen barre aadan uu noo soo jeedinayay
dhinaca kalena afhayeenka ciidamada kenya bogeta ungeria ayaa beeniyey in ciidamadooda kismaayo ay si aan qumanayn u dhaqmeen waxa uu qeybta afka soomaaliga ee v o a u sheegay in ciidamadooda hoos yimaada dalada amisom oo ay sugeen amniga madaxda dowladda itimaada kismaayo oo uu ku jiro ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon markii ay kismaayo yimaadeen bishii maaj isagoo ka hadlayay in ciidamadooda ay diideen in ay ilaalo siiyaan ergada dowladda ee dhowaan tagtay kismaayo waxa uu yiri ma jirto wax keenaya in ciidamada difaaca kenya ay u dhaqmaan waxa lagu tilmaamay sababtoo ah howlna loo igmaday ayaa jirta taasoo ah mid cad laga bilaabo taliska sare ilaa iyo ciidamada furinta jooga masar ongeri mar uu ka jawaabayay inay ilaalo u fidin waayeen wafdi ka socda dowladda waxa uu sheegay inaysan ku guuldaraysan inay saraakiisha ka imanaysa muqdisho ay ilaaliyaan waxa uu yidhi taasi waa arrin la yaab igu ah waxa uu yidhi qaybtii ugu horreysay ee saraakiisha laga soo diray muqdisho oo 28 ah markii ay kismaayo yimaadeen xeradeenna kismaayo ayay nala joogeen waxa ay seexdeen xerada militariga kenya waxa uu yidhi qaybtii labaad ee wafdiga oo 15 qof ka kooban iyaguna markii ay soo gaareen kismaayo waxaa galbiyey taliyaha qaybta oo hoteelkooda geeyey sidaasi daraaddeed ma fahansani dhibka jira waxa uu intaasi ku daray in xitaa ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid markii uu kismaayo yimid dhammaadkii bisha maaj ay ciidamada kenya amnigiisa sugeen waxa uu beeniyey in marna ay saraakiil dowladda ahi ay u diideen in ay magaalada galaan waxa kale oo bogeta ongeri wax laga weydiiyey in ciidanka Kenya ee ku sugan Kismaayo ay taageerayaan dhinac ka mid ah dhinacyada isku haya siyaasada Kismaayo.
We are not taking side and we are not supposed to take any side. That is purely a political activity.
Waxa uu yiri lama jirna dhinac, mana aha in aan dhinac raacno, taasi waa arrin siyaasadeed. Waxa uu yiri xitaa markii ay jiraan arrimo dhinaca amniga ah oo taagan, waxa wargelinta iyada aan sii marina taliska ciidamada ee Muqdisho sababtoo ah ma doonayno in uu dhiigdaato. Waxaan doonaynaa nabad inay timaado, ma dhici karto, ayuu yiri, in askari ka tirsan ciidamada Kenya uu ku lug yeesho arrimo siyaasadeed. Waxa ay ku taagan yihiin, buu yiri, xilkooda oo ah amni iyo nabadda Kismaayo iyo meeshii laga howlgeliyo oo ay tagaan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku dhana jawaabtii afhayeenka militariga Kenya Bogeto Ongeri uu ka bixiyey canaanta ka soo yeertay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku eedeeyay in ay ka baxeen waajibaadkooda.